wira wikwiyanduriza umutima ninyuza hondi mumwerekeza kandi sinakuyobya no mu mwijima nzarasa nk'umucyo w'izuba kugira ngo ujye ndahabona nk'umwana w'umwamuganje nishingikirizaho gusa ure uko nzagusindagiza nakugeza muri cya gihugu cy'amashimwe nzagusendereza w'imigisha uzahura naho uyikwiza amaso yawe azareba kwera kwanjye
kwizera kwawe ni jawe ubivuze